我大什么我大什么那我喜欢我的路Sema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na singa kiena Moi alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na We know want them politics Atutaki izi njaro zama big fish Hata sisi pia tunandaka kuwa rich Uko geto watu wanalala bila dish Alright, fire bond Kila siku wanakuja na madali tricks That's why babu itakupon politics Alright then well Moi alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na sing again Moi alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na Alright then, politics divide our society Members of parliament promote animosity That's why the ghetto youth tell them reality Do not see the government is full of impunity Corruption makes them they have no ability To develop anything in our community Employment business is full of partiality Them can unify but them talk about unity Alright then, boy alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na sina kieni Moi alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na We no want them politics Atutaki izi njaro zama big fish Hata sisi pia tunandaka kuwa rich Uko geto watu wanalala bila dish Kila siku wanakuja na madali tricks That's why babu itafu pon politics
Aude Kwa people of color
Na usiku wakalala
Members of parliament
Na usiku wakalala
Politician Born corruption
Na usiku tutalala
Born tribalism Born employment partiality
ha. Na usiku wakalala
Born impunity
Na usiku wakalala
Born everything that is not right
Na usiku tutalala
Ghetto people fed up
Alright then boy alisema na usiku wakalala Kibaki akasema na usiku wakalala Na sisi tutasema na usiku tutalala Na wale watasema na sing again Moi alisema na usiku